Lords de Power.
A Jewish ke you gone day ara. Yeah. Never the man, man, man. Wallahi.
Griff beats.
Mukamu panga kun nabiru amu ye nabiru amu nabire mu abun nabire mitima munda face ziri man sobolo be wala. Mukamu panga kun nabiru amu ye nabiru amu nabire mu abun nabire mitima munda face ziri man sobolo be wala. Nuno mukwano na enti okwagala nanti benyagala nabusi besigwa nyine tisa na enti okuyamba nanti benyamba bagamba nelaga bano betuseka nabo betukola nabo lufunye ono bawana kwonze banne myo kutegela akutega magwate ya kusasirara ate kizibombe wala kiri kisawe buli omune namba ye osamba nange nensamba jangu wa magoro netuteba lwakuba mubela mwabeteba nga sifutwa wabula fitina ya kwanga kunabirwamu ye ndabirwamu ndabire mwabonu ndabe mitima munda fesi ziri mansobolo be wala. Mukamu panga kunabirwamu ye ndabirwamu ndabire mwabo ndabe mitima munda fesi ziri mansobolo be wala. Kamfube nyo mfune kusente osanga wendi funa vanjivari ya ndiva yamba kubomu na kukama yela ndiza ha ebyaba tesi vinji bimenye mitima enali mpita bange bamenye mitima bafude na mbega mbega bafude na zero nze bamenye mutima omutima omutima. I didn't grieve when not you tubabuke. Mukamu panga kunabirwamu ye ndabirwamu ndabire mwabonu ndabe mitima munda fesi ziri mansobolo be wala. Mukamu panga kunabirwamu ye ndabirwamu ndabire mwabonu ndabe mitima munda fesi ziri mansobolo be wala. Edi kenza nelema munabirwamu Swadi Peter munabirwamu Kamili ne Daniela munabirwamu Wasana batanzi munabirwamu Malene isima mbagambye munabirwamu Netimu sowete yo munabirwamu Abana vechieve munabirwamu ya nyana ma. Mukamu panga kunabirwamu ye ndabirwamu ndabire mwabonu ndabe mitima munda fesi ziri mansobolo be wala. Mukamu panga kunabirwamu ye ndabirwamu ndabire mwabonu ndabe mitima munda fesi ziri mansobolo be wala.
Batman Music.